Ntombazana usifihla phi? Ntombazana usifihla phi? Ntombazana uphila phi? Ntombazana uphila phi? Bathe ngikufuna kuTwitter, ngikufuna kuFacebook, ngikufuna kuInsta. Awutholakali ngikufuna kuTwitter, ngikufuna kuFacebook, ngikufuna kuInsta. Awutholakali. Manimbona please limtshele ngisamkhumbula nomani. Manimbona please limtshele ngisamkhumbula nomani. Manimbona please limtshele ngisamkhumbula nomani. Manimbona please limtshele ngisamkhumbula nomani.
Let me pull up, it's a figure in the zone. I do what I do and I don't know how. On a double phone, I told my two zone. I'm a figure in the zone. I'm a corner. I'm a zone. I'm a corner. I'm a chicken. I'm a chicken. How can I show in the corner? I'm a corner. I got so many things, got no way to bring. I slide up in the DMs, and she gon' let me hit. I'm on the internet, I swear I live for that. I'm chillin' in the
bed. Ntombazana usifihla phi? Ntombazana usifihla phi? Ntombazana uphila phi? Ntombazana uphila phi? Bathe ngikufuna kuTwitter, ngikufuna kuFacebook, ngikufuna kuInsta. Awutholakali ngikufuna kuTwitter, ngikufuna kuFacebook, ngikufuna kuInsta. Awutholakali.
Manimbona please limtshele ngisamkhumbula nomani. Manimbona please limtshele ngisamkhumbula nomani. Manimbona please limtshele ngisamkhumbula nomani. Manimbona please limtshele ngisamkhumbula nomani.
You just went away, you didn't even say. Don't know your username, been searching every day. Your mama said I was on drugs, yeah. Yeah, you told your parents that you love me, yeah. All I'm left with is memories, skin color, your benches. Booty looking like Tembi, on the wave with the jet ski. Could be us in the mansion, groupie love now I'm getting. My time with you still pending, I gotta move and I'm hanging.
Manimbona please nimtshele ngisamgugula namanje. Nalesi bump somdogo dali sisadubula namanje. If you could see me now, I know you in the crowd. Hello, I feel inside, I hope you do reply.
Ntombazana usifihla phi? Ntombazana usifihla phi? Ntombazana uphila phi? Ntombazana uphila phi? Bathe ngikufuna kuTwitter, ngikufuna kuFacebook, ngikufuna kuInsta. Awutholakali ngikufuna kuTwitter, ngikufuna kuFacebook, ngikufuna kuInsta. Awutholakali.
Manimbona please nimtshele ngisamkhumbula nomani. Manimbona please nimtshele ngisamkhumbula nomani. Manimbona please nimtshele ngisamkhumbula nomani. Manimbona please nimtshele ngisamkhumbula nomani.
Kanti uzobuya nini na? Hlala ngicabanga ngawe yonke imini ta. Nkulunkulu cela ungisize mta. Bengicela uphinde usihlanganise nangelinye la. Lord knows I pray every night and day. Enough that I can see you again. I'm hoping I can see you again. See you again.
Ntombazana usifihla phi? Ntombazana usifihla phi? Ntombazana uphila phi? Ntombazana uphila phi? Bathe ngikufuna kuTwitter, ngikufuna kuFacebook, ngikufuna kuInsta.